Samusa na Brussels. Isihaka Kibene. Fujo Classic Siza Saluma Simo.
Sasa gemu limeanza, watu wote fungeni mikanda, wapinzani wameshindwa, timatima tunasonga mbele.
Papa Lugasila, Papa Musofe, Domi Ruta, Oseni Makabiuleta.
Sasa gemu limeanza, watu wote fungeni mikanda, wapinzani wameshindwa,
Kenny Mzuanisa, Mama Bibie,
Samuel Yeto, Mr. Commons.
Oh, kusema ni kazi yao, hatuwezi kuwakataza. Midomo ni mali yao, na kusema ni haki yao.
Timba yetu na tena mukome.
Matayo mwana lindi.
Ifatafata timba yetu na tena mukome. Kutu ingini andani ya imaya yetu. Nasema muache mukome leo. Majungu ya nini? Timba yetu inasonga mbele ye.
Hamis Livembe na lindi.
Magic stars
with your Japan.
Tipa, tipa, o kila tunapokanyaga.
Zewa Muso
yako kimoyo moyo
Tiba tiba ili
Si robo nikipa pesa Wala maneno
ya wa Petro dola
Na wala si baba ikina nika Na family
Pomi kimo kimo
Nimezali wapeke yangu Kwa kote ntakwenda
Adije mnoga
Na angalia watu wenye uwezo wa kazi Na wenye vijua vya kufanya kazi Kwa upendo
hili number one.